Rule 24. I. Let's phonicsize. I, 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 in, I, I, inch, I, I, image, I, I, ink, I, I, pin, I, I, sink, I, I, win, I, I, print. Read aloud. If, kick, thin, river, trim, listen. Tongue twister. Who spilled the pink ink bottle?